ታንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፈረካን አንገሳ ሰዲት ከደር ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጂላ ማበረኩ መለማፍ ድግደሚያ ፉር አተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተኛ ከስምስቱን ከሰን አንቺ ጅበይ ሆራቲ ቆጲሌ ከኛ ራአት የሰጥ ከኤስኑ ከሳ ኮሚሽኒን ፖሊሲ መጋላ ፍንፍኔ ሆጂ ወርዶፊ ሰከታአ ገጌሱ ሆጂ ቶለ ኦልቱማፊ ቀብሶፍቱ ምርገነማ ሴና ጅሬኛ ኡርጌ ድነግዴ አከሱመስ ታቱማ አባላታ መጋላ ፍንፍኔት በነሙ ከንንጀራን ቆጲ ሀራ ከንደስኒ ከሳቲ አንገጡምሮ ሰገንታ ከኛ ትኑር ዶፋና ፈራ ከኛ ኡዱራን ዘልቀም
አከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ሀራ ከንስንትሙ አን ምትኩፍቃዱቲ ሶማሊያን አምባሳደር ሼ ኢትዮጵያ ከሳገረ ሞቃዲሾ ተርገዋም ተምቦደ ወሊገልቴ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ወሊመለተስት ይፈት ምርጋባ ቢዩማ ካንሰር ቡጀቹን ሐዋስን አዱኛ ጭና አከላበቱ ፏምቸዲ እስቴቲ ሶማሊያን መነመሪ ሚኒስቴሩ ተሸያ ይሃተተማ ከዋምቴ ያይሃተተማ ካናም ቦደስ ኢፍሰከኒቴን አከ ሄረሞቱማ ሶማሊያት ሶማሊላንድ ቃመ ሶማሊያቲ ወሊገልቴ ነከናሞ ኢፈት አባቢዩማ ሰርቡላ ኢትደበሉኒስ ወሊገልቴ ፉላተመ ሂንቀምኔፊ ሶማሊያን ወሊገልቲቸ ሂንፉላቱስ ጀቴቲ ሞቱማ ሶማሊያ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ መኒት ገምታ አፍሪካት ገረቢዮተ አፍሪካ በሃ ኢጋዲት ተከሱመስ ሊጊቢዮተ አረባት እየቹን አከ ወሊን ዳበተኒፍ ዋሚቸዴ ሰከንጀዴ ኢትዮጵያን ሰይራይድ ለዱኛ አከከበጁፍ አከ ድርቅ ሲሰኒፍስ ዋሚቸዴ ሲቲጀለ ኢፕሲ መነመሬ ሚኒስቴሮታ ዮካን ካቢኔ ሞቱማ ሶማሊያ ምስሪ ሀጃላ ኢትዮጵያ ጋመሻን ኢፕሰባሴን ወሊገልተ ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፊ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሄ አብዲ ግዱት መለተፈመ ፈዲ ኢትዮጵያን ሁላገላና ዲማ በርባዱ ከንኡጎም ሱጀለ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ቢየ ኦፍ ደንዴ ሰተው ሼፍ በከምቲ ከከኒ ቱፊ ኩኒስ ገራፉ ለዱራት ካን ኢፎሙ ተውስ ኤሬራ
ቡልቺንሰና ነው ክባ ጎድና ጋሞ ናኖ 40 ምንጭት ጋፊ አና አዳወሊን ወልቀበቴ ነምኒቶ ኮ አጄፈሙ ሆርዶፌ ነሞኒ ለኮብሲ ስሪቲን በከም ለአጄፈሙ ኮሚሽኒን ምርገናሞ ማ ኢትዮጵያ በክስ ዘራ
ኮሚሽኒን ምርገናሞ ማ ኢትዮጵያ ጋባ ሰሙድ ድግደሚ ሰዲ በረኩም ለማፍ ኩለጃ ባሴን ጎዲና ጋሞ አና ናኖ መጋላ 40 ምንጭት ተርገመን ኤልጎ ወዛቃ ዲምብሌፊ ጫሞ 0 ተኮ ከንጀረመን ገንዶኒ አፉር ጎዲና ጋሞ ጀላባውን አና አዳት ጫሰፈሙፍ በራኩም ለማፍ ኩለንራ ካሴ ጋፊ ዲሳቱረኒ ወሊትቡ ኢንሶኒ በበለቻ ዱፉ ካንኤር ገባሲች ጋፋን ኮሎሌሰ ኩለተኮ በረኩም ለማፍ ኩለጃ ነምኒ ያካን ሸከሜቶ አና ጀላ ኦልፈሜሩ ተኮ ሬቢቸ ፖሊሲ ረገኤንዱ ሆርዶፈ ወሊትቡ ኢንሲ ኡመም ነሞኒ ብሮዱ ኡ ቃማህረቹ ፍቀበኝ መንጫውፍ ሰበበቱ ሬጀለን ዋጅረ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ከናዋሳት ትትጋፈተማ ከንታን ኦቦ በጋሻው እሸቱ ኢትደበሉኒ ሰርበሚን ስምርጋራ ወቴ ረከንጀለን ኦቦ በጋሻው ነሞኒ አጀጀመነ ሙፍቲን አለትስቶ አናጀለ ኦልፈመኒ ሩስ ጀለን ሰርበምኒ ምርገነሞማ ናኒ ቸተመ ዩራ ወተማጅሩ ገረሰልካ ብራታ ከሂንደበረፍ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ያደፉርማታ ታጀለ ቡልቺን ሰሞቱ ማናንቻፍ ከነንጋ ፍቸድ የሳጅረኝ ፈከሱ መስጣ ብሌሲ ያሳ ሞርሚቶታል የሳቱረ አመዩ ዴቢ ዋኒ ነርጋቲኒፍ አንቸት አመዩ ዲፕኒ ሙለተ ጀሌራ ሞቱማን ፌደራላ ፊቡልቺን ሲሞቱማ ኪበ ኢትዮጵያ ትራቶ ተናንቻፊ ጎዲና ጋሞ ወሊንተውን አከሱመስ ከነን ዲሚች ኢላለቱ ወሊ ነሞ ተሰበቦ ወሊት ቡኢን ሰካናን ቀየሳኒ ራቡቃኒ ረኒፍ ገርጋር ሰነሞ ማአሪፈቺ ሳከዲ የሰኒፍ አከሱመስ ገረቀየሳኒ ተከዴ ቢፈመኒፍ ኮሚሽኒ ምርገነሞ ማ ኢትዮጵያ ገባሰ ሳከይ ሰትዋ ሚቸዲ የሰረጀቹ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ገባሴ
Gazetesan Suraka Sulami Afrika Kba kan Finchila Baratota Sweito Bar Bukusagalif Torbata Mijada Belate, Barapartidi Vieti Kan Gabasatre, Peter Magubane, with Atakalesa Umrisa Sagaltamito Kutruan Bokote. Magubane Nakasumas Yeroho Ganan Farra Partidi Nelson Mandelan, Baradi Bukusagalif Sagaltama Manahit Ati Bahanif, Hangasan, Waga for Border Presidentita Aniti, Ogesa Sura Taudan Tajajajajra. Baradi Bakura Sagalif Jatami Sagal Manahida, Winnie Mandelaf, Absaun Nimurgana Makan Nain Bronitil Aman Fuladrati, Mormigi Gesame Utuga Basajuruk Abame, Wiotri Bashanif Sadetami Jacob Asatil Ame, Katureoto, Yero Gatifam, Wogota Shani Fujis Rakasu, Akatab Ajajame, Akatajajali Odu, AFPT Ministrin Ada, Zizi Kodwa, Akajanipti African Kibba, Absauta Bilisuma, Ogesa Senahim, Sodato Kumale, Jal in apartheid galmese Peter Magubane Abde Jera. Gara Udutan Tenach and Mom Noli Israel Kitatara, Gaza Kesat Talila Wank Lensara Rawachu, Jeraton Himaniru, Gidugalesa, Kibba Gaza Kesati, Walwaran Sichman, Gare Militia Hamasif Israel Gidutti, Adinch Famajra.
Humno Tahamasi fi Israel gidduti kitta tahar ananno albureji bakka giddu gala Palestino ta fi magala gudditti lammaffa Gaza kantate Kian Yunus kan Gaza gama kibba keessatti lolli ciman taasifamaa jira. Humni warana Israel immo ibsa baasen kibba Libanonitti haleella qilleensarraa Hezbollah qiyyaafanno keessa kan galfateen raawwachuu isaa ifoomseera. Kunis gareen Hezbollah garee Hamasin kan deeggaru jechuudha. Kalamales Syria Ramisaeli won gara Israelit furgu gifamanif debi kenninet buurale misoma warana Syria rukutera jetetti. Agency no dumotuma Syria akagabaset sababa halela kellen saran Israelin fulatamen kalkara magala Damascot mi daga kapsise rejechun mirkanesera. Israel Hezbollah dubatiyo hindevine Libanon gutu kesatu warana banu akadandesu akekachistetti. Garen Hezbollah fi Hamas kannen Iranin de garamanila. Akasuma sid attoni bron kannen Iranin de garamujalaman kan Syria, Iraqi fi Yemen kesa halella fagenyet era ra Israel ratti rawachajru.
Rashan halella misaila rawatten namonni afurduuf kannen kudani olta ani momadao angoni Ukraine kitatarra beksaniru.
Angon Ukraine kiptatarra akka beksanit halella misaili Russia ragara Ukraine titashfame magala Kyiv Kharkiv kesetti namonne afurduun kannen kurnota oltani momadaniru Russian drone won yokan tiyaro tanamale yifi misailo tagara Ukraine ti ergu kanipsite Ukraine osomi dahin qaqqabsisin fashalsu ises ipsitetti Russia ra drone won sodomishani fi misailonni sagaltami sagal garakotti furguggifamaniru kanjette Ukraine halella drone won unda fi kan misaelota torbata mila mafashal si seras jetteti. Halellan kun saati gana marra karrawata mefi kutale magala Kyiv keset sararagazi kan mi deyota u chachawan misaeli kufani mo namota digdama made sufi gamogu datoko keseti mo balani bidda akka uma mutai su bulchan magala Kyiv. Mirkane sera Lukasa Ferrero Ketti wanin Rohinsoni mudechu kan ibsan bulchan magaliti yotikate anale shan keseti balani bidda kae ras jelan.
Commissioning policy magala finfinne commissioning policy federala of sectora na genya magala finfinne walin qindawdan hoji ordofisa katta insa guyyota digdama folittufu finsa angegesen namoni kumataman lakkawa malif yakkan shakkaman meshale agarsistu ta anwalin toatamani jiru jechudan ifsejira ogana qazelta policy kuta magala bole Gargara Commissionera Admaso ifa ifsakale samadden oduf kennanin hojin adda qindomina qabu kun yakota addada magadate kesatti babal acha jirif sodana genya guya guyan jiratonni eru kennan hirisuf jecha kutale bujinsa magalicha hunde kesat rawotame jiran gamabratin magala finfinne kesatti yakonni addada kannen akahanna nama ukamsu fumita garagara namaran gahu bayacha kajiran jiratonni magalatti sagale america fiyada kennani dubbatani jiran kanisa kalesa kennami hordofte haidamto gaba sakabti
magalafin finneti yakota yero agara yerotti halaji jirrechun babal achajran ittisul abjecha commissioning policy finne commissioning policy federal afi damina genya magalcha wolin taudan jalqabati muddira egale hoji sagatainsa adda gaggesa akature pexeram akka itgaftaman qajilchi policy kuta magala bole gargara commissionera admasu ifajraniti magalcha keset yakonni hanna karaqindayin gaggefama jirrechun halajru enna ibsen
nemmi mo magala kana keset nagaran bay nagaran galun altoko toko gasiero to nemmi bayin garu nagaran mo bay nagaran gala yekitoko toko mo rojitamu policy injiramu injiru gafijeru ummata kan kasu gatejiru bo gurgudda argamu kesa akka bole qofatti qodan shisha kuma lamaf ibashanif sadde tami toko qabab boli ratecha nemmi ibashadiyol ratr sarkam bin fudata mera mana shisha fi manni badin toko toko masajis jedame masaji jerama sirin mashini masaji malje injiru wajibra ta kana sanar kai sato je tajiran lafabadiniti qope fam lafabadiniti karor fam hindu mayu ratr kam fura chumbar bachi sagadite gar kanati devine ojenne
chatan magala finne sagadin america dubse akajraniti yakki hanna daran hammati rajran dargaggo haftan wakana jrata magala finne taw erun magalatti keset yakonni addada konkolatan de grame akarawata majrufi wan sakunname enna ipsu
tanmani jaal gibi kukana garananno buli kanal kan guyade dimo jibdemni ta ki tadida bilbila rapule ni shi gafa fizu gamaran da banila lakwe adinya bilbila gadi fiku kamni brana chorchu fi mandabki anga waranu anga dagadan mata dauke anga gishan tujra ye patawana kacak mudenno lamun kawa kan ridmo jo yigara adisu gagade ni bilbila na bilbilina anjette nabrati shi takshin gusu da tolede bilbila bilbilu bilbilu tushina sajestu to komo gue ni akan na busi nagar gari na anjete fulbra gawanan tae nagar gara ide gafan bu biniru ki bus ni kartoni wokis kosi manake sa harami gadi gata mudate chim gaban na nan dabe makin kitin bade lakka sawal wajin oje
adde chocolate abarra jiratu magalafin finneti yakka hanna walin walqabate magalatitti wantiga gefa majiru yaddesara jiran
ani magalafin finne nanno haire garmentin jiratta nanno ke yesti anne gusaddada ambaballake jira mobile ni yero merot saatin qabu namoto ma gurrarati butani figentu jira tamprani namoni tetele gurgudate sa oled qashi basatani gashetu dafban kirademan dubede bi ani ma qashi guddar qatatu ahadoch tuaddada haye demoni renda utau mala garu namoto mabbu antujani tiargamawan tefi ani gurgudam kunjira kasmas bajajin kontrata teatani namota mobile banking gidan qashi gebersi fachu qabenya sanqaban kunta arkafurachun samudan ka garin kanetti busani demo antefi ani bifatta damba ballacha wanjiru kumbaye ya durranu busejirachu
hoganan qajilchi policy kuta magala kirkos gargaran commissionera damana tasfaye adems shakamton ettinto annu jala olfaman elal sudan iyada kinnanin
akkatta dagana
namonni kanto ataman erga qoranni addan basnin bodada mannen kumara mannen shisha mannen daldala mobile erga dambani galmin ritisa qame ajije mana murtitin twatamu kesumayu yakka konkolata rawatamu walqabate konkolata submission yol motorcycle yokanim modugdokke dibesadi turbatami sadi meshale warana digdemi saddet bala samuna ma adochu fi bilbila harka ko tokob dibetor baul twanno jela wolchu dani shakamto tawalin qoranno neratti gaggefa majira
yero yodana sitti namonni heddun magalatti kesatti hida majiru kun hida jurma fakkata jechun kan gabataman hogganan qajeltu policy kuta magala eka gargaran commissionera alamayyo ayalqe kun odefanno dogogorati jechun adem sitti namonni to ataman ibsanirom
and kifla katama lay betebetsema operation yaltayaze aynet exhibit yellem
kutalebul chinsa kuda tokkoratti sakatayin sagaggefamen mishalene dunto atamani jiru mishale konkolata bilbila arka yokam mobile mishale warana kan kanseran latani fi akasma simmo namoni yakkan shakkaman kuma shanif ibba shanif sodomija to anno jela wolf manijiru wajiballa tojetame kanafu jumla dan namoni damaniru wantijiru ode fanno subati
guyas digidama darban kan keset hordo fi fi sakatayin sagaggefame sensonni fi hogganton humno tanagenya digidama oltaan to anno jela wolf maniru jiran gargaran commissionera admasu ifam gaba sagale america tip sahida amto finfinera
Thank you.
አማሞ ጋራ ቆጲ ተርፈኒ ቆጲ ዱበርቶታፍ ማት ይትደበር ኦፒ ከኛ ሀርአኬ ሰት ጀልቀባባቲ ደርቤ አዱኛ ከነራ ከዱአን ቦቆት ሆጂ ቶለኦልት ማራት ቦባቴ ሆጀታ ከቱርቴ ቀብሶፍቱ ምርገነማ ከቱርቴ ሴና ገባባ ኡርጌድ ነግዴ ኢላልች ሱዳን ማሪ ማቲፍ ዋህሎ ተሼ ወሊን ጌጌስነ ኤስና እታኔ ዲያታ
ቢየ አውስትራሊያ ተለቴ ከጉደት አዴ ኡርኬ ፍቃዱ ጅነግዴ ሙዴ አፉር በረኩ ባለማፍ ድግደሚ ሰዲ አከተሳ አዱኛ ከነራዱ አንቦቆቴ ፍሮተን ሂሪዮን ማቲ ፋዋስሼ ዋይ ኡርጌ ለምኒ ጋሩ ማሼን ዱባንንጅሩ ኡርጌን ኡቱሉ ቡንጅርቱ ሐዋሰዬ ይገርጋሩ ፈጠሼን ቀብዱ ከስማ ጆሌ መነበሩም ሳጠቁፍ ጨራነርገን ለቀኒስ ተስም ንሳን እረታአን መጀታ ከንንታኔፍ ቀለማፍ ደብተረ ቢተቹ ከንንደንደኝ ይገርጋሩ ገረላፍ ማሼን አገርሲስቱ ቀልቢ ከኛውናን ዋይ ሴናሼ ማቲ ፍሪዮተሼ ራጠገውዳን ጉሮር ድፍቶ ተከኛን ገውበርባኔ ለምኒ አንዱብሰከይሳ አባወራ አደውርጌ ዶክተር ቢሊዮን አባ ኡርጋቲ ገራንሳኒ ገዳን ሩኩተሙስ ጋሩም ማሸዱበትቹፍ ገሩ ሀፉረሰሳበተን ነትዱበተን ሜዋይ ኡርጌ ዋጥቆነትማን ጀሬንጋፈድ አከስጀራን
ኡርጌ was a very kind, humble person and she's also love to communicate very clearly. She loves to work with me as her husband.
ኡርጌ ነመጋሪፍ ባዬ ገርላፍቲ ቱርቴ ይፈትዱበቹ ያለቲ አከባመናሽቲ ዋመራ ነወሊን ሆጀቹ ያለቲ ዋሁን ደወልማኖጅነ የገወልፉኔ ቦዳ ማስተርስ ሲከኛለ ወልማንበረን ወሊፎዋ ቀምነቱሬ
ኡርጌን አመሉቡን ሼደርቡት ፕሮጀክት ይመነበርኖታ ቪሌጅ ስኩል ፕሮጀክት ጀረሙረቶ ጀታቱርቴ ዋይ ሆጂሽ ያንገቶክ ዶክተር ሚሊዮን አባን ወራ ኡርጌ አከስጀቹን ናፍብሰን
we continued with the village school project and she started it long time ago before she met me but I also loved the idea and I always encouraged her to continue with
project village school jedu kana utu anawalin walitin ufin yero era durajel qabde irattu walin hojechu tifufne anis yade saaja ladde nanjejebe senture ojishena wasa oromo fa wasa dunya walin hojettu walwani tifufne enna waltane hojennu akagare tolin hojenna ነመጋሪፍ መታሼ ገርቀበቱ ቱርቴ ነመማቲሼ ወሊን ጄሮ ደበርሱ ያለቱ ቱርቴ
ኡርጌን ሙልአተ ጉዳ ቀብዲ ቱርቴ ሙልአተ ነመገርጋሩ አፋን ኦሮሞ እና ዱበቱ አከዋን ኦሮሚያ ከሰት ደለቴ ጉደቴ ተመለ አከነመ ቢይ አላት ደለቴ ጉደቴ ትንዱበቱ ሙልአተ መነበርኖታ ይይፍ ኢጃሩ ዳንዲሳን ረዴ መኒ መነበርኖታ ደቀን ቁልቁለይ ሱፍ ከነን ብሮ ከንሸን ረትፉል ፈቴ ወጀታ ቱርቴ ከሳቴ ዋይ ፕሮጀክቲሽን ገንደማቲ ሼራ ዱፈኒ ኮዲነ ወለጋ ሊጣ ገንደዋንኪ ጀደሙ ከሰት ጀልቀብዴ ዶክተር ሚሊዮን አከስጀቹን ኢፍሰን
continuing her legacy is one doing it her way is not about herself but it's about the community and what the organization can impact is more she's more interested on the impact la
mulata she tifuf si suraf maluma she ordofuda innis why ofishe miti why awasati dabatichi malirati diba umu akadendo diba dabatichi qabu fi qalat kanishem feri qabdu turte akashem mufachisnet darano jenna amadandane oji gari tifufu vakasmas wate qorajel qabde kanishen arrangese ummata heddu dadam maksudan ገመደ ግር ሰማለቃስ አተው በኩም ሰወልት ፍዱዳን አከባማናት አከማቴ ዋሳፍ ወልማገላ ዋሳ ዱኛት ኦጂ ከነከሽን ካሮልስ ሴቶርተት ትፉፉን ካዮ ከኛ
ከብሮ ከነንዱብሴ አባ ኡርጌ ኡቦ ፍቃዱ ጅነግዴቲ ኡርጌን አብጂ ጉዳፍ ሆጂ ኡምሪ ሸንግትነ ነሞተ ሙራሳፍቱንታን ሐዋሳ ፈየዱ እጅታ ቱርቴ እስነተሚን ዮ ጉድፍታን ሙጨዮን ኩንስ አከስጭምቱታቴ ጀዴጋ ፈደንቱሬ
ጋፊ ነሞን ባየን ነጋፈተኒዳ ጉጋዱ በቾፌ ዋና special way waan aan guddifee fin qabu mucayyoon ijoollummaa makaafnee baay'ee walitti finnee wolijjiin kolfinee wolijjiin taphannee yeroo isheen waa dogoggortuu fi gorsuudhaan itti dheekkamuudhaan akka abbaatti garbeesmoo akka hiriyyaatti urgeen mucaa koo duwwaa utuu hin ta'in hiriyyaa kooti. Dhugaa dubbachuu fi amma waan sarpiraayizii ta'u ishee malee hafuura baafatee jiraachuun kooyyuu anaan uummataa koo na dhibaa jira. Wanni na jajjabeesse immoo waan isheen underground lafa jala waan isheen hojjechaa turte utuu of hin himin utuu of hin argisiisin koozii Oromootiifis namoota Oromoo gargaarsa barbaadan dhadhaboota. Ijoollee abbaan qabne haadha hin qabne kan akkasii kan guddisuudhaan waan isheen hojjette baay'ee uummata biyya lafaas baay'ee waan dhibee jiru natti fakkaata. Duu ishee kun kan keenya duwwaa utuu hin ta'in yookiin kan haadhaaf kan abbaa duwwaa utuu hin ta'in kan soosaayitii uummata Oromooti. Uummata Oromoo irrayyuu darbee uummata gosa adda addaa warra Fiijii warra. Disadvantage bisaan warra biyya lafaa hundumaa bira dhaabbatti waan unfairii ta'e argite just confronti gooti waan hundaa fi'atti waan unjustii ta'e tokko hin jaallattu uumamni ishee akkasii jira.
Legacy ishee yookaanis immoo wanta isheen hojjechaa turte kana itti fufsiisuudhaafi gara fuula duraatti yaada keessan keessa akeeka keessan keessa kan jiru maali?
Hordoftoota keenya marii nuti obbo Fiqaaduu Dinagdee waliin geggeessine kana qofaa miti. Deebii gaaffii kanaaf marii kanneen biroo waliin geggeessine guutummaa isaa miidiyaalee hawaasaa kan akka feesbuukiif marsariitii keenyarraa hordofuu dandeessan. Ittaan sun qophii keenya waa'ee uummata Oromootti ceena. Kan magaalaa Finfinnee keessatti akaadaamiin taatummaa abbaa lataa magaalaa Finfinneetti dargaggoota hedduudhaaf leenjii taatummaa kennaa jira. Hundeessaan akaadaamii kanaa dargaggoo Leencoo Fiqruu hanqina taatoo fuula haaraa fiilmii fi tiyaatira afaan Oromoo keessatti mul'atu furuun mul'ata akaadaamii kanaa akka ta'e Sagalee Ameerikaaf ibseera. Ogeeyyiin akaadaamicha keessatti leenjisaa jiranis kennaa fi fedhii aartii qaban irraa ka'uudhaan barattoota isaanii daran ogumaa aartichaaf guddisuuf akka hojjetaa jiran dubbatu. Tsahaayi Daamxootu bakka sanatti argamuudhaan qindeesse kuno.
Manni barumsaa taatota leenjisu kan afaan Oromoo bara kana hundaa'e magaalaa Finfinnee keessatti barattoota hedduu ogummaa kanaan leenjisaa jira. Abbaa lataa aaktiing akkaadaamii jedhama. Hundeessaan dhaabbata kanaa Leencoo Fiqruu aartii Oromoo keessatti hanqina gama taatotaatiin jiruuf furmaata fiduudhaaf dhaabbanni kun hundeeffame jechuun Sagalee Ameerikaaf himee jira.
Sanaan booda gaafa isaa yaadu namoonni kaasii godhu gaafa hin dhabuun maal gochuun qabaa seenuu irra deddeebi'ee yaada. Kanaaf warraan taateessu taatee barsiisuu kana tireenjii akka kennuu fi qabu natti mul'ate. Erga tireenjii kennuun kun arginu immoo maaliif marsaa marsaadhaan tireenjii kennee fi mana barumsaan godhu kan jedhuun proposaalii barreessuu jalqabe. Kanaaf namoota adda addaa irratti hirmaachisuu jalqabe. Namoonni yaada gaarii ilaalchuu qabanii kanaaf egaa bilchaatee waggaa afur booddee mana barumsaa ta'e jechuudha. Rakkoo kofuruu hin ka'e erga rakkoo kofuree booda immoo rakkoo namoota baay'ee akka ta'e naagalee rakkoo namoota baay'ee fuudhaafis immoo wanta kana hundeessuutti seenuu.
Barattoonni hedduunis akkaadaamii kana keessatti leenjii fudhachaa jiru. Yoomiree Asaffaa barataadha. Erga gara akkaadaamii kanaa dhufee kennaa muuxannoo fi ogummaa qabu leenjii saayinsiidhaan deeggarame erga fudhachuu eegaleen as turtii baatii lama hin caalle keessatti jijjiirama argeera jechuun haala jiru ibsee jira.
Duruma gara artii kana dhaluun baay'een jaalladhaan karaa cherchiidhaa waa tokko tokko hojjechaan ture akkas barreessuu fiilmii kanallee amma xiqqoo itti seenaan ture. So waan hin barbaadu sanaan qe'eetti argadha. So ani yeroo baay'een qabu. kala hoji ko fana wal kabate wanto ko to karu wanta jallatu sana fa arta kafalun dirkam wanta ida fi dandeti dura na ke sa jiru san e ko ti sana kadde kanammo ala balata ke ga academy wan hunda e jure de daga in dage fi baka kana dufe e gambar no to ko e gale wanta janu bin filmi to ko kawara ba ma jiru ali production ma producer ma jari te kan no jacha jiru to ko ture sona ane filma ma ne no chata e gamma na barunta kana dufe e gale garu wanta ta baje akan terus mata sisi malik ugum mafi wanti umau manti kesa juru kafa barno tak tidak bantu bagi orang dia macam tu kanaf anum tu wajib offer jiji dan mukut datuk warga macam tu.
Baratun kunnen yeroo leenjii irra jiran sosoo chiqaama sagalee jiraachuu akkasumas miira isaanii ibsachuudhaaf kallattii adda addaatiin waan hojjetan qabu. Akkaadaaniin kun dirree itti hawwii ko galmaan gaadhuudhaa kan jettu ammoo barattuu leensa waaq jiraatiin.
Dunkuni iddootti aartii Oromoo itti baay'ee guddisuu yaada hanqinoota karaa aartiingii jiran manni barumsaa kun baay'ee nuuf fura jedhee yaada baay'ee gammadduu akka barattuu tokkootti anis immoo gaafa barumsa koo xumuru aaktirisii cimtuu akka ta'u Oromoo koo yaadaan gala.
Barattoonni kunneen ji'a ja'aaf leenjii fudhatu. Ji'a ja'aaf ammoo hojiirratti hirmaatu. Leenjii isaanii kana guutummaan guutuutti waggaa tokkotti xumuranii eebbifamu jechuun leencoo fiqruu adeemsa leenjichaa innaa ibsu.
Ji'a ja'a kan bira jiru manni barumsaa keenya kan adda godhu qormaata isaanii ji'a ja'a keessatti marsaalee adda addaa fi maltiiwwan adda addaadhaan qoraanii. Kanaaf qormaata isaanii kana immoo bifa dijitaalaa waraabnee immoo torbee torbee uummata biraan kana turizimii hin qaqqabsiifna. Egaa akka ji'a ja'aaf akkasittiin hojii turanii booda qormaata sana keessatti namoonni performaansii gaarii dandeettii gaarii argisanii filmiin qopheessanii jira. Filmii sanarratti hirmaatu achii booda gaafa ji'a ja'a kutaa barnootaa jiru ji'a ja'a dirree jiru waggaa isaaniitti filmii isaaniitti eebbifama. Isaanis hin eebbifamu jechuudha. Kanaaf tokkoffaan barnoota baratu, lamaffaan hojii hojjetu, sadaffaan uummataa hojii wal baruu jechuudha. Sagalee akkasiillee qopheessanii.
Barattoonni akkaadaamii kanaa innaalee hin jirre jiran.
Qoosii erga laa jettanii waan immoo obboleessa kooti. Amaluma inni qabuunis nutti mamalee koo saamiti. Obboleessa koo kana baay'een jaalladha. Baay'een itti buunaa. Ati mee? Baay'ee uumamtee anaaf uumamtee baay'ee sitti boona baay'ee sitti gammada dhugaa poolisii koo kun inni sin asitti argitanii na jiraachisuuf makka asiyatutti deema akka kun gootee fi kaatee akka jirasiisa achitti baasee baastee.
Artist Haftee Baqqalaa barsiisaa akkaadaamii kanaati. Ammaaf Finfinnee keessatti jalqabu himanii golee Oromiyaa hunda keessa waliin ga'uudhaaf karoora akka qaban ibsaniiru.
Gara fuulduraatti yoo rakkinu gargaare garuu bakkeewwan dadammaqinsi abdii jiru gadi buunee irratti akka hojjennu abdii guddaan qaba. Sababni isaas abdii Oromoo as magaalaan Finfinneetti qofa hojjechuutiin qofa hawaasa bal'aa kanaa waliin ga'uun ni jiru. Garuu abdii fa'a akka ka'umsa akkas yaa'ee gadi malee kaayyoon keenya garuu aktoroota qaqqabalee namoota naannoo kanatti hin dhiyaanne artiin bakka tokkotti qofa waan hin hojjetamne gadi buunee bakka isaan jiranitti qaqqabsiisuuf yoom sadarkaa akkaadaamitti cimillee leenjii gabaabaa fi yaannaa sadarkaa kanaan yaannatee yaadu.
Abbaalataa aaktiing akkaadaamiin kun taatota qaxalee umuriin osoo hin daangeffamne akkasumas koorniyaadhaan osoo addan baafne oomishuudhaa kan jedhu hundeessaan akkaadaamichaa leencoo fiqruu aartii Oromoo aadaa safuuf duudhaa Oromoo waliin guddisuudhaaf qaamni dhimmi ilaallatu akkasumas hawaasni Oromoo akkaadaamii kana akka tumsuuf waamicha godheera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii, Instagram akkasumas tiwiitar irratti argachuu dandeessan. Iimeeyilii keenya horn@voanews.com jettanillee dhaamsa nuu kaa'uu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, hojjettoota istuudiyoo kan guyyaa har'aaf ramadaman maraa waliin kan isinkee summees anti jiree horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti fudha.